Talata jeɗɗi lewru avril hitaande duuɓi ujunaɗiɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmoumine yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow laabi cingaɗi gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus nder région Agadez tu nokkuje jeetati itta gam faddade cikkaɗo fuude heɓake gam cewlal mum ƴewtine. En kalan duni fa hannden dow sigino janginol janngirɗe famarɗe har nawtorade télé e radioji sigila mo gomnati singi e nanan duni fa hannden ko fedde sina seb fedde jinganore jannginoɓe liigotoɓe wi dow majjum. Yewtere pindinol studio kalangu hannden waɗan dow filla rafi garki rewɓe ñawto nder lokotoroje tagasar région Tilbéri. Batu jooɗo kalen studio kalangu hannden waɗan nder jarmare dow filla dewlinol cukaɓe rewɓe ille jonayi e saɗormaji ko sukaɓe rewɓe gonno wiya dow dewle mum'en. Chatou Mamadou kan adatu batugo. Kenga jeegom lewru avril hitaande duuɓi ujunaɗiɗi e laso nanguɓe ñaw coronavirus heɓe laso tato e jeenowo heɓa hanono andinore ministére kawjiɗo filla cellal himɓe haaliri ɗum. Hannden ndunnude en daari himɓe ko watta himɓe keme ɗiɗo e woygu e tato goni dimma himɓe nanguɓe ñaw coronavirus gu sappo maayi nder maɓɓe laso e jeegom keɓa ñawtu. Ndenne himɓe keme ɗiɗo e sappo e jeɗɗo gonno ñawto hannden nder loktoroje ɗen nden Damadou no woodi nder laabi ñawtol maɓɓe. Dow laabi durwi didde raɓu ñaw coronavirus waddi ko nokkuje jeetati itta nder région Agadez ko wattade ni cikkaɗo gon heɓake ande no waɗe no o fadde. Nani ko Hadizatu Ama kalowo dow inde comité cingaɗo nder région Agadez o anda gam durwi didde raɓu ñaw coronavirus gu wi Karim Anissé gam fantinde himɓe.
Pour la région d'Agadez à la date du 6 avril
nous avons fawargo jeegon lero avril hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso meɗen godi nokkuje keɓi ɗemen itteni to cikkaɓe no tawre ɓiɓɓe ñaw coronavirus bawe pedde fa cellal muɓɓe ƴewtine. Commune Agadez no wodi nokkuje ɗiɗi Allit nokkure woore Ciro nokkuje joyi. Ɗo Agadez no wodi Ta'ada himɓe hemre e woygu Allit tondu nokkure mum na Ada himɓe hemre e lesoye tato e jeegom Ciro kandu no wodi Ta'ada himɓe sappo e goɗɗo sappo e jeetato jeego tato e sappo e nayo. Hanne ni himɓe cama jewo e sappo e jeetato fadda fa cellal muɓe ƴeewe ɓe Allit en jeɗɗi leeru avril du wakkati mo e keɓana ɗon timmata fani warde hanne menen kam min keɓai fuu ɗo ɗe région Agadez mo tawre ɓiɓɓe ñaw coronavirus.
En tout cas on doit noter aucun cas suspect de Sili dans tous les sites.
Himɓe keme jeetato e woronje e goo paddanoɓe toon andan Asamaka e commune Agadez laso lewru mars hitan duuɓi ujunaɗiɗi e laso gam cellal mumen ƴewtinde ɓe ni ɗiɗi lewru avril du andan wakkati moɓe keɓana on andan hanti. Nder maɓɓe du ni wala tawraɗo ɓiɓɓe ñaw coronavirus gu hanno Sadou Soloke gouverneur région Agadez haaliri ɗum bandimin Karim Anissé. Raɓude nangi nokku fuu to nangi himɓe no kula sanne fa ko memi neɗɗo fuu neɗɗo miila hano hana ɓiɓɓe ñawgu wandan kanan heɓi neɗɗo. Docteur Alzuma Alfazazi ñawtowo ñawuji gani hoore nder hôpital ñame wi'i ko no hani no himɓe kula du sanne gam iri majjum no hulƴini andan. Nani ko wi'i Olivier Asogba vi gam famtinde himɓe.
Ñaw ndaɓowo kero duniya fuu abada no woodi hono kulol ko wattato e ɓiɓɓe adamaɓe. Ga yi ñawuji ɗin ɗon yawayna hollude yonki neɗɗo ke mayde nani na waran jomum jondane to ɗum woni kulol ngol. Ndene ne kay du yonkiji ɗin a tawan no huli sanne e dow majjum ɗum ɓeydinan ɗum subaka du fuu non. Fa jonka yetto jomum fana mata wakkati gonka e ɓandu mum hono ni jokka ñawgu nangui ɗum ni ɗum fuu lawol kulol ngol waddoto ɗum. To hun nondu ko laati hono kulalngal ƴota e jomum nini ko watta ko jomum heɓa kulalngal ƴo e muɗum woni sey kan on reena hoore mum fa wooɗa no watta ko hisa ñawu ngun. Ɗeɓel majjum du tinno to hettino kibaruji fuu ko wari no hettinini no nana kibaru wiye ni
dow laabi durwi diɗde ñaw coronavirus ni waddi ko nder région Dosso to maire Gaye on enɗan waɗidi jon en bangueji ɗen enɗan jooɗa haale gam famtinde himɓe ɓe enɗan faadu ko watta himɓe ɗo tanake laabi cingaɗi ɗi enɗan gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus gu ni na gam helude sembe raɓu maggu. Nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i bandimin Fadal Alou gam famtinde himɓe.
min kawrama ni ɗo enɗan mairi gam min kalne jo en kabu kabu kañum e jo en lanaji inɗo no koƴe himɓe ne jaara nokkuji fo woɓɓe ne jaara e fa har doso ɗum du konɗan gam batte ceede
zarmayaki kamma ñunu kanwa mbinoma si tawi amma gano ina yicce
haaloɓe mbi neɗɗo lota juuɗe mum fa laaɓa ko ñama fati ɓerde muɗum ɗellita himɓe acca hawrugol nokkure worre neɗɗo fo juula ley ɓaade muɗum himɓe acca waɗugol fadaji gam heɓa himɓe rento e ñaw ngunno ɗaɗo balɗe ne wawi ɗum witto warde joni du himɓeje kalanama haaltama kano woni ɓe accay ñaw ngudu so naati e ley ɓaade anda ko fonoynoyi laatoy to tawama du konɗan woɓɓe subaka allah fo sey dawa wurto yatto fa koye ɓaade nde ñanto ɗum waɗi min kalanamin ndu min kalani himɓe muña ɗo endan gaya nokku no laatirɗo to neɗɗo muwir fo ɗon natirto ɗum ndenne seene himɓe jogui koye mumen no wooɗiri heɓa hiisa ñaw ngu
yaadiga dole yaagay bo sogon kanne mo waɗa dorowo
dow laabi higira ku caka leydi japon e leyɗe sahel waddi ko leydi japon no tittinkini gam waddande balla feroɓe nokkuje mumen dalila rafika ƴoron hakkillo fukkingo kam fu e himɓe ɓeɓe gari ɓe beeri to mumen sappo e jeetati lewru mars tan duuɓi ujunaɗi ɗi e laso leydi japon millioji nayyi ceede dollar hokki HCR gam wallirde feddede waɗa golle mumen misali tom maraɗi difa agadez nanga ɗum du lewru mars warde lewru utti tan duuɓi ujunaɗi ɗi e laso gomnati leydi Niger laso lewru mars tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso maɓɓi janguirɗe leydi fuu ɗum ndu gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus amma hannden gomnati gam wartirde jannde nder lokoliji ɗi andan waddi ko gomnati singi sigila mum gon har nawtorade télé e radioji ko watta jannde fuɗɗiti nder janguirɗe pamarɗe ɗe anden sina seeɓa fedde jinganore jannginoɓe no jokki gaɗa sigila o amma ko fedde de wonno ƴamani woni hal sigila o hunde noon ko wattu nani ko Isaka Oumarou mo sina seeɓa wi'i Rukayatou Abdourahmane e téléphone gam famtinde himɓe
il faut voir la réalité de notre pays quand on
jande ni wi'ama cuuɗi kokkol habaruji ɗon wonto jande waɗirto sey ndaare wooɗa dow fila lawol courant guina saabu hoorejo nigerlec mi nardima ndego o wi e dow hemre sappo e tati tan woni ko heɓa ele leydi niger har courant on enda noto ko jande heɓa waɗa e dow fi cuuɗi kokkol habaru ko laati eɗen andi nokkuji gon ba courant wala sago fa ɗum sukka heɓa hettino nana ko wonno waɗa wakkati jande wonno fadde nde endan ɓuuray ba feccere jande ko heɓano waɗa jonkay ko wawi laatade woni sey gomnanti on daro ndaara laabi e kulle ko wawi wadde hen gam batte himɓe heɓa ɗowtono laabi ndenago haɗa filla ñaw coronavirus e lekkoliji nde ɗum fuɗɗita jande naadu doome fa ñaw ngu ƴaɓɓo jande nde hoƴe yaare yesso naadu konɗan ɗum ndaara fodde ko himɓe janguno ɗum endan neɗɗo fo ete wawde mum dow majju
jeɗɗire wittine ɗen noon orgal sogueji leydi tchad koni boko haram ton dow duune wenu tchad ɗum du dalila hippitere waɗane laso e jeetati lewru marsi tan duuɓi ujunaji ɗi e laso to boko haram hippiti sogueji leydi tchad ton andan ko watta du sogueji leydi tchad lasoji nayo e sappo e tato bara ton andan boma siddik abba bindowo dewte noon oko ko du habaru fa handen he guiɗe makko o wi'i ko leyɗe takkiɗe leyɗe wenu tchad ɗe enden du fa handen no kani jaara duuro goho yesso ko watta ɓe keñitti himɓe boko haram horiɓeɓe enden nani ko wi tardan fude aha mede gam famtinde himɓe
la victoire de l'armée tchadienne doit être comprise comme
orgal tchadde waɗi ngal notade gacce gaɗanoɗo saabu waɗi soge tchadde kewɗi ko heɓa wara ton endan e dow ruunde boma on endan ko ɗum woni ko hani leyɗe endan gaɗa ka e du konna dow filade ruggol e boko haram to hani paameni boko haram e hoore mum pecce ɗiɗi woodi yoga mabɓe kayno woni e nder lak tchadde on endan goɓɓe mabɓe ne wonde ladde sambisa joni orgal ƴeɗaɓal karugal waɗe ngal nder ladde sambisa hani waɗe to ɗonne leyɗe CBLT noonni tchad cameroun niger e nigeria hawra waɗa orgal gotal waɗa duro woto sembe kawtaɗo on waɗanoma dey jonka eɗen mbawi wide golla e golle muɗum kandu neni hanno golla golle mum leyɗe fuu ndiyennon fo no daari no rena hoore mum noon tchad no reni hoore mum cameroun no reni hoore mum niger no reni hoore mum nigeria no reni hoore mum ko hanni woni tawino ba orgal ngal 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 tawe sembe kawtaɗo kañum ko
jam wali Alhaji Dawda hannden aɗa welti
jammi wallake Alhaji Moussio mi sodana botoji albaci joyi lemu ɗiɗi tafarno ɗiɗi ha ko tanno joyi
de Alhaji ko woni cogguji ɗuɗi ɗine
hey, ga Allah accu a wiyata a andana ñaw coronavirus wongu cekantaraji meɗen ɗena
na min kay mi yeyi ko hawri ɗum
to accu mi haalani kulle ɗe kanƴe goni ko ñawta nanguɗo ñaw coronavirus fu
Alhaji toy nanɗa ɗum kadi
to a wari noon ni a kaden na ɗum giɗɗa wiude kan
Alhaji hettina wadde gineji di chotta di fu sawrata nyango
he ga Allah accu to famtina ittan der nimre
amma no wodi labi ko jaadi ko hisinta dun nimbe
to mi do hettini
Alhaji Dauda lokotorobe njabiri nimbe lota juude mun e kaataare faalaaba ngatta ndiyam alkola ndaada do jamaada dila ngada dun der sobbudu maada lota juude ma faalaaba e kaataare ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto acca memol gitema hinerema e hundukama acca du memol dabbaaji burdi de dun tilti ko memda di lota juude ma fa laaba accu nyamduuji modon benda o nyaamon dun laybon taasaaje modon moyton juudi mon fa laaba chelondu hawra jodo nokku goto
he ga Allah accu fa he kawride kaden handen du non fa paama ko jamrude baadan debbo waddeti no tilsi du mi yaha ton enda
alaji wala ko buri challal
o gonga non mi jabi de halanan ko saabi wi a neddo de no dilanaade no jojja dojje der so bunu jungo munne
ganno kure no hande e jungo ma no waddi jungo ma ko laati wawto fu ada wawi memiri dun are
he monsieur mi yettima sanne mi tokkiran du fu no biirda kamni mi durwandu fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am be nanay
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger
Loktoroje ni no kuje non to himbe garta nyawto no kure du non to himbe garta gadane tugal gan hisinde be nyawuji gon no kuje du non fa handen to himbe garta ko impurité misali rewbe der commune Tagazar region Tilbe rewbe handen dudal en fu acci garde de loktoroje de andan dum du dalila rabu nyaw coronavirus gube kulta wenda hanono loktorobe be andan kalirani dum bandimi gam beydadi se kettino dan yewtere Halima Musa Sadio Fam loktorore Tagazar e bandimi Hassan Mumuni
En der commune mo Tagazar région mo Tilaberi alle e coronavirus nyaw gartungu endan himbe galana nya loktoroje fudu konda hara loktoro rewbe de endan Halima Musa loktoroje debbo no endan gollole maternité ondon o wi no wodi laabi ko mi gonbe koje gam batte o renude himbe do fi nyaw coronavirus ngu endan
loktor ko arekine tebumbu
cuudi loktorore ngadama ngai himbe keba kisa na wallaji loktorore dum don woni toroybe garto fa ete denne men pamato nyaw ko woni umudu de seni jom Seleke warde loktorore jodake wuro ngam hulde coronavirus to ko hebato dum na jasene on coronavirus on fay sabu coronavirus kay na nangi no o no wodi labi de himbe famina no wata ko hebe hisa nyawgo
ngena nimu wada do rizo
to jon noy gondon o don ngada gabatte pamtinon rewbe endam be kebbe ngad loktoron de
Sande dorizo waza
Nyaw gungartum himbe no goni ikulle mudun sanne tawidu hana na hade himbe garago loktorore dum wadi hanne rebe hebe worobe etol e worobe gada pisobe suka mudun wala no gara gam wadde dum tawidu han pesogal suka ilelaw kanjin nafato dum sene ajoddini suka wuro afase dum bagotal teni monay hewne funo way heddego farrebe kaindu etol de imudun e tufogal mu ko watto kanjin wala to dum sella rima e jam biddo duma dudu sella
amazada izo mazada
noddangal henga ngatta yaade e rewbe kany inniraabe sukaabe gam be ngar loktorore
kengo kirge ko naddem ni yaade e mabbe e kinno e gar loktorore nyawgu men cebana on safare no wodi laabi di men tekkoto fajomu en his
kangane irimir bombatu
jamiroje hede ngadon to rewbe sen ngari to modon loktorore do fi nyaw coronavirus ngu
subhanallahu kul jirka
sibaka allafu senire be gari fa eta naw opesogal men ko en wakati sedda to men kaldata e mabbe gam men jamire do fi on kan wonde holluube e tinno e labal ene juude lotirte e tinno du to e kokko dero juude kaden de e duudi senne e acca hakkunde mabbe meter goto goto nonno du e acca yagudo botiji botuji e kane e cagga e pama ga alla e coronavirus o feisano o yahi yasi no nota ko hisom himbe annana coronavirus o hana hadudo dun e yaade loktorore ga loktorore kan woni al'umma al'umma du kan woni loktorore denne juudi di kan lotirito
makati loktore de loktore sinamo al'umma sizar yaade nga tambu hinkunu gucharnu
bandiraabe hettiniibe habaruji studio kala nguuda yewtere pindinol meden golen dan kokkol habaruji meden timmata sey min bi'a on assalamu alaikum
studio kala ngu
Nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi Niger